mane, kutwa niko mtane. Na kama itoshi, kafata wala bata olo shane. Kwa nipende sina shida kunichunguza kwenye county faking kuigiza. Nikwaliswa na kitu za dagaja na risla. Najua nilikupenda ila ukacha na visa. Na kama nilipita mibani ukanichoma, na kuniacha njiani tulipofika kwa good sign. Na waka my baby she's so fine. Sina shida nae. Ujua mechokana utaona inanza kisirani. Saumizana na huyo huyo ubani. Kuletea na visa na chuki ndo stali gani. Sinkumbushe zile summertime, summertime, yeah. Good time, good time. Shajondoa kwenye troublesome, troublesome, yeah. Nimekaribisha tabasamu so sina shida nae.